Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakira be hedi bon jam hande alkamisara chapantat lewru marsi tan 2017 sapo yamde kapori masili ma chapande nay e joyi badjari e panga usman nyali buldo kabaruji do ganyi kandito bogi jande to sakira be andon fa han golle bato ana jukkini hande woni nyalloma dido bo golleji pelle de halaji di tibi hakunde mabbe fedde jamde hokki dabareji fa jam warta le fedde de ordinande yo kabaru azawad jali le kaldangal horebe forum populaire de lazawad kolli wiide himbe leedi ndi ngana martina kumpasan ne ko wondi e waddede e baddoobe kolli wiide bibbe malikana feccude kasenko kani wadde fuuy hokkindirde juude yogodu holli golleji DDR di anakani yawnede kanye wartugol nyongitibe e wi Musa Mara premier ministre kiddo batu o wadan kawral fa jam e dewral wad hakkunde bibbe leedi ndi e wi makko ko hadi yirwere leedi ndi an haani ndartede ndartude sariya bamado noga e joy lewru février 1992 bantinama fa jonde wonde kande wadede lewru avril fa fedde darandinde sariyande ndart ko woni hakillaaji himbe mali bangal fedde bangal wadde sena mali kanye e kabaruji kaldal aljengal yi woni sembe kabaruji hande bismillah modon hedade sijo tamani nyaloma dido bo golleji pelle de gonde hande halaji tidi hakkunde mabbe alkamisar hande se tawi do fedde dejerende dabareji kollitama fa dejere warta li fedde dewritinande ka yo kabaru azawad jali le kaldar ngal fa pambe do kedden usman diko
hala azawad fawarde e ko sindi e mudun an wondi e wadde wayde poccodiralle kaldal hawrobe henbe do kalde de fanda le fedde dewruntilande ka pamral wad alfe le do be goni do yoga ka holliti hala azawad hana fe sabe e wi mabbe kala ko waddata iblisa fu ana hani hettinede sera le halaaji e wi yoga du azawad nuktan e ley barani leedi fawarde e finatawa bende hore ka kolliti nokurnde hana barade bangal politika kuna bangal saria e wi hejabe semano enka an keddi e darnde mu en do kabar azawad hollitinde yo dun nokure politika ku e finatawa bamo darnde region gaji sahal difu yogabe hore ka jati bi kana hono jeabe li sahal le ndi tankani haldude do kabaru inde azawad e le fedde daraninde dejjande ka en doki hakilaji fa dabar hebe le majjum yalla dejjer ana warta le leedi yo dun wadi so yoga en bi dabar DDR nde ana hani yawnede fawarde e wirfagol nyongiti men kanyum e laamu o fawartude kanyum du e yirwere region gaji sahal leedi men
beta ko o le botu o yogabe kulli wiide golleji DDR di kani yawnede kanyum e wartirgol nyongitibe li halaji be kali yogadu holliti habugol e jaddinkobe hani humcenede hore fa gasa kanyum e sottobe doro guji ngom e le saha ngal Umar Way Gallo landondiri e madame Haidara Aissatou Cisse noddirteedo chatto gonko wonno député Bourem kede ko haldu faccitango mumin sendebu
La première solution c'est de barrer
Debare arandeende yo sellude wiide Azawad so ninno dango Azawad anna jokke wiede yimbe le milan wiide won region gondo to kando noddirede Azawad ndeno titalaji gondi le leydi manindi humpinti tatake dido berende yo gollude law pati yimbe le jogo kabarde kase e hakkile an tobbe tatoberil yo haddude natugol drog ngaji le sahal leydi ndi sabe de won yimbe le nawtortobe nafa jimudum batte dum be ngada ko be mbawi fa be kada hebugol jam e deere na yo bal ngalla yo kabaru amiri e joyo bal yo kabaru nyongitibe gobbe tiagal leedindi toribe batte be ngalla to mabbe midum mila e mbawa ndartude be ngarta tawe dabareji bamaka
kambar
e wi horebe forum populaire de lazawad bibbe malingana martinabe kumpasanne ko wondi e wadede e batu o e wi secrétaire général feddende bibbe malikana feccude kasen ko kani wadde fuuyo haldude dokkindire hakkilo dokkindire juude ndarta ko sabiti dallaaji gondi le leedi mendi kede Idrissa Sako ko landondiri Hassan Agga Ali do faccitango Mohamedou Samaseku
quand on parle d'une conférence d'entente nationale
so hala batu dawral bibbe leedi halama tan yo kabaru bibbe leedi malindi fuf non mo fuf hala mijo mudun e metta mudun kami tayki wi der cuudi batu tati di fuf yimbe la kewa mi yayi politikin koobe mi yayi dunno yimbe la dukobe sannabe e hakkilo am kay so wonko leedi ndi dawrante ana han kala e meedon hala mi joyi mudun ana fi no do wasa tawede e hono ngal do kawrtal ngal ko hanti waawi yaltinede hen to tundiral hakkilaji yo hunde mujunde denno mi no bila wiide ngaden bangere kala ko woni kabaru gubede so platform so sima so goddum yo kabaru ɓe leedi malindi non nden no yo mo fu fulita mijoji mudum bangal kabaru azawad okay tagal hitande gulliji talkuru kawral gal mi milay su chatele ana tawe hen lati fu kala tit allah hebante dawre
problem est que les gens se comprennent sur quelque chose
sakirabe andon ron bay andinde mon ko woni mijoji mu edi kabaruji fu do bembe amen page facebook e compte twitter studio tamani e wi premier ministre kiddo Moussa Mara o batuyo dum kawrital ngado walfa jam e de nagu dewral wada hakkune bibbe mali fu yo dum wadi e wi mako an hani ko hadiru were ndare ko himbe ka ja fu ndare huncene hore ke de ko wi Mariam Maiga do faccitango Muhammadu Samaseku
l'état tel que
ndido leedi ndimin duni ndi leedi gondondi der margal tuba kube darnaandi dun do sembe gollido lamude fewde bibbe leedi ndi rafnde nagu an wodi buri fu der nokuji sahildi do si trafika ko fuf na ngade ko min taki wakat jun o yo trafika ko bibe adama droguji e kanya kabodde sabinuji rafinde nagu hakunde yimbele e hakkilo am kabaru tatobo o ti allahji yiriwere ti allahji hewtugol kudde sabinuji kebe e kanya wattangol hakkilo kasindina bibe leedi ndi dedo kudde fuf na hulita ti allahji ngudiridi so kabaru bat joral bibe leedi ndi so kabaru gulleji tankuru kawral ngal so kabaru weltere der sifa jogol allahmu e ko nande mun en dum fuf na sabina hewtugol jam e deccere kanyen denagu ndar leedi malindi
sur le territoire malien
journal esor holli wiide do titeur mudon luttube lam en anni hawrude e batu o jango ka horebe luttube lam e wala fuko bi hen tafon wattu jono be gondi e wadde e batu e fedde daraninde batu o ndartude sariya bamado noga e jow lewru fevrier hitande 1992 bantinama fa jonde wonde kande wadede lewru avril e wi lewru non e wi avril e wi horebe fedde daraninde sariya assemblée nationale be bantini dum fa be darta ko ni hakillaaji bibbe leedi ndi bangal wadde sena mali kanye e kabaruji goddi kaldal aljengal kedde ko zumananji dumbiyawi al husain abatoure do faccitango mumin sendebu
après avoir écouté les uns et les autres
tegal ko kettinden goto fu fedden de bama ania so tawi o mohani waddude jukkoje do talki ko jogi fa hakillaaji e mijoji goto fu wattane hakille le majje kambar mu wakati ewtude talki sariya bantinama fa fedden de heba gollude do hakillaaji goto fu tegal mu yimbele be min kettini kolitimi min danna golleji di sabe nafa mawdi woni e hakillaaji bibbe leydi ndi do talkurundu kanye dum jande kertadi ngade fa feddende heba mijoji bibbe leydi ndi do golleji di
contribution de taille au niveau de la commission
din hokkata fay goto yamirore ittude yonkibi adama yo dow don biro mawdo darani do dina e fina tawa wadi batudo sisli topitade dejere e wayde wadde tora horebe mudo ardini hettinade fa hebanati allahji dabareke de ko bakari kuma wi adama amadou haydara do faccitango muhammadou samaseku
la culture de la paix et de la
kabaru jam e dejere la hakunde imade fedde amende sabi wakkat jun o jati mi hali kabaru yimbele be jardaki be minen ne yo kabaru dejere min kuncata hore kamba dun min cubi odo sisli buri fuf bangal alhal leedi malindi ndenno kabaru jam e deejere na heewi nafa wonande leedi malindi e kala nokkuji sahel o yila fedde amende yo mo fuf watana kabaru mudun hakillo suni na safaga duti allahji di jogi ana tiri di kebene dabare hande do gonden do hana fi yonkiji itte do inde diina miden darra kala itobe yonki do inde diina yo ngara min jawta kala hakika ku sabi be gollo do
vraie motivation de leur combat
yottinoɓe kabaruji mali ana emetti yonki hande journaliste Ibrahim Famakan Koulibaly Aliou aduna keñe kanko wonno keƴaɗo haala ministère kumeninde kabaru cellal o gollino o RTM o latakinndu hooreje journaliste e mali o latakinduɓe kolle wiide hooreje journaliste en leyɗe ɓaleri afrique yo ton ɓuramo ga
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
en jandaro en kabaru jingon ile region ngaji be din fuddi han sargil duansa bandeji chami han ken do mobile cap duansa do dum wadi e gendi duansa di an hawre kilometre ngaji chapande nay yonki fu wadai kabe kulli wi himbe tatom barmi e wi horeju hello kum ningo jande cap o ben yaja fi do mabbe pewti se pelli jande fu bi kenyen tumboktu do kabaru faddade basi ko yata chapande nayo almami en almuji mu en kanyi e modi babbe kawri e de jande le balle tati be kulli tete ko be kan hun jande hore faabe paddo e basi gollede kumininde kaltidal dow nedda ko darani don jande bangal dartude fa jam e dewri tinal wadati leke kenyen gawo sukabe jokkolbe kanye e hor halobe rajjoji gombe cercle gawo burem ansongu e menaka kawri e de jande danya itabe fa jale e nukuje yalla ana pabo halobe rajjoji bangal mudon batuji gollirde yubbinore golleji hejo cellal goro seppu fuddi beta ko o seware hejjabe dokotoroje jetti mawde region o kawri e o batu e wi horebe koro seppu gal kawri tal balde tati wadan faabe himbe pammine kabaruji bangal cellal putundiral kanye e no gollirde de kanye fa darno ko gollirde de kaaja sakirabe do kadude di kabaruji ka kedde hedan wowirini yewtere sukabe de ana yeso wassalam.